Yeah, record the phone.
Yeah, yeah.
It's a brand new one.
Westside music.
Denizzy, alongside
you. Nita white costi, kache bela kamuchani, liba wolo kwa hao.
Kekelwa kimutiana ni pilo yende mukeke chima ona rebo mundia
pilo kwa hao wena kekelwa
wena kekelwa
ufuyozi kimule na mulimu
ufuyozi
la wao kekelwa ufuyozi kimule na mulimu yo mulimu wakutuse ufuya ule
wese
upepezi usieze kekelwa
Lufiti sawi tumelo kwa bashemi wa balu pepezi kekelwa muna sakata. Yasina boy, yasina lusebo, yasina mifilifili konena ulatavati. Nukumefa mtubwa hape, yare konta fo.
Ufuyozi, kimulena mulimu.
Mulena mulimu. Wena kekelwa.
Ufuyozi, kimulena mulimu.
It's a brand new one. Denizzy.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Tiago Kekelwa. Next Baba Shop, yo see boy, Mr. Lee.
Se shake music.